Inkotanyi kubwo gukunda igihugu mwabuho yabanyarwanda
barakoze mwarakoze mwarakoze Inkotanyi kubwo gukunda igihugu mwabuho yabanyarwanda
abasore b'umutima abakobwa b'umutima bamuze heba umutima bakadogo b'umutima izo ntwari z'Inkotanyi zabuho yabanyarwanda
barakoze mwarakoze mwarakoze Inkotanyi kubwo gukunda igihugu mwabuho yabanyarwanda
urwanda rwari rwugarijwe n'amacakubiri rwugurujwe izina rimwe ndu munyarwanda
mwarakoze 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 Inkotanyi kubwo gukunda igihugu mwabuho yabanyarwanda
bahagaritse jenoside amahanga rebera mwunze abanyarwanda muhinka abanyarwanda
mwarakoze 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 Inkotanyi kubwo gukunda igihugu mwabuho yabanyarwanda
icyampa imbyeyi yujuje nayo nkayibagabe kikampa abana b'ibisage bagakura bitwa Inkotanyi nanjye nzaba intwari ndi ishami ry'Inkotanyi
mwarakoze 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 Inkotanyi kubwo gukunda igihugu mwabuho yabanyarwanda
ntacyo mfite nabaha kirenze kubashimira mani itanga umugisha jya uhora uguha Inkotanyi
mwarakoze 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 Inkotanyi kubwo gukunda igihugu mwabuho yabanyarwanda
mwarakoze 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 Inkotanyi kubwo gukunda igihugu mwabuho yabanyarwanda
mwarakoze 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 Inkotanyi kubwo gukunda igihugu mwabuho yabanyarwanda
Ya kwijuru rya Kamonyi ndeba neza u Rwanda ibambu rwa Gasabo amahoro arahinda
mwarakoze 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 Inkotanyi kubwo gukunda igihugu mwabuho yabanyarwanda
imbaraga z'umutima zunze abanyarwanda urukundo n'amahoro nibyo byibera i Rwanda
mwarakoze 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 Inkotanyi
banyarwanda
mwarakoze 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 Inkotanyi kubwo gukunda igihugu mwabuho yabanyarwanda
urakaramba ntwari mwenza ahora mbaririmba mwarukuye ahaga none u Rwanda n'ubukombe
mwarakoze 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 Inkotanyi kubwo gukunda igihugu mwabuho yabanyarwanda
reka ngushime mana we ni wowe utanga Ngushime mana waduhaye intwari Inkotanyi
mwarakoze 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 Inkotanyi kubwo gukunda igihugu mwabuho yabanyarwanda